Zan kuba hit after hit kuba. Ndi yan unstoppable. Zan tuza rap ku beat kuba. Ndi yan unbeatable. Zan kola hip hop music kuba. Ndi yan unpredictable. Sifa ene magera vinji kuba. Ndi yan untouchable. Zan kuba hit after hit kuba. Ndi yan unstoppable. Zan tuza rap ku beat kuba. Ndi yan unbeatable. Zan kola hip hop music kuba. Ndi yan unpredictable. Sifa ene magera vinji kuba. Ndi yan untouchable. Amanya gange Saddam. Na yesiri musiramu. Beleza chitabo ne kalamu. Bandika hit all the time. Mwali muloza na guamu. Na yanko mewondi muchamu. Kubanga katinze na kolamu. Evyo kuzanya na vivamu. Muvyo kuyimba ne wadeo. Anti katindi wa manginyo. Anti siri wa mzanyo. Right now I'm heading to the top. Mimi huwa nandoto. Huwa kila wakati. Ninaomba kila wakati kwa Mungu wangu. Sikuwa na sababu ya huwa mbaya. I do not play unless I'm hardly triggered by the fire. I only chase my dreams with people who have brought me higher. I only chase my dreams with people who have brought me higher. Yeah. Zan kuba hit after hit kuba. Ndi unstoppable. Zan tuza rap ku beat kuba. Ndi unbeatable. Zan kola hip hop music kuba. Ndi unpredictable. Sifa ene magera vinji kuba. Ndi untouchable. Zan kuba hit after hit kuba. Ndi unstoppable. Zan tuza rap ku beat kuba. Ndi unbeatable. Zan kola hip hop music kuba. Ndi unpredictable. Sifa ene magera vinji kuba. Anzinukira nga nali nkyali mwana muto kusomero nga bansakatanga bulijjo. Nze emboko nazimanyira bukyanga buto. Emboko nazimanyira bukyanga buto. Hey, mimi hufanya fanya kile unachotaka. Mimi daima hustling ngumu sana. Naendelea kuweka akili yangu sawa. Mimi siku zote huwa najitahidi sawa. Mimi daima huweka Mungu wangu kwanza. Mimi siku zote huwa kubwa. All the time I'm always joking, so they think I'm easy. Katimba tabu zizo wongo na Zan kuba hit after hit kuba. Ndi unstoppable. Zan tuza rap ku beat kuba. Ndi unbeatable. Zan kola hip hop music kuba. Ndi unpredictable. Sifa ene magera vinji kuba. Ndi untouchable. Zan kuba hit after hit kuba. Ndi unstoppable. Zan tuza rap ku beat kuba. Ndi unbeatable. Zan kola hip hop music kuba. Ndi unpredictable. Sifa ene magera vinji kuba. Ndi untouchable. Zan kuba hit after hit kuba. Ndi unstoppable. Zan tuza rap ku beat kuba.